yake nizungushe ninatishe usijali haya makelele.
Mambo
two times step slide saba na mkononi mpenzi kifuani
yeah. Ooh,